tukangana mubihe nakumenyera hazaza ona je te jure ndagukunda and I stay by your side yabirahiriye iyo duhuje imboni nitandemba bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima gufitiye inenda baby nakupenda nikishi bakubwira ariko ntujye ubyemera such an angel from above yeah baby can't you get it bitch you gonna cool your far away where you feel a cold with him utera ururu kuruni forever draw me close to you I will never 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 leave your side you feel a cold with him utera ururu kuruni forever baby can't you get it bitch you gonna cool your far away where you feel a cold with him utera kwenye shida na raha nuzarira habe namba don't wanna lose don't wanna lose you I'm gonna breathe my last with you I met a vow meritana chukubiri nizira yungije ma iyo duhuje imboni nitandemba bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima gufitiye imyenda baby nakupenda nikishi bakubwira ariko ntujye ubyemera such an angel from above yeah.